Tijotamani.
Bismillah modon hedade kabaruji pawide do nyaw coronavirus acti covid. Yewtere hande nde min dokkan on jabbu landi di hedotobe yogabe landi do kabaru nyaw coronavirus o. Docteur en wonno tobe di landi.
Yellambe de kani jondorade bedagol adadu yimbe nyawbe covid 19 o le nungu on.
Actuellement nous n'avons
pas de jeune homme ngala kabaruji holitinde wide e dum fawi do wakati do wide nyaw o an way latade sababu fa waraba ko bunu mojjere ko bawum wide yo teddininde dabare ji biade anandena himbe e nyaw o dum wawi utude lanygol makko wana o wattu wide yo dum dungu na cedu na dabunde woni mo nyaw o re hebude sembe kabar mudum fawaki do wawtu
yalla yaade so yiltoyo le nokkule to yimbe waawi hawrtude ana waawi laataade sababu hebude nyaw on
no nokkuje de ngori dum latto sababu laataade battindirgol himbe wakkati fu mo himbe battondiri sini teddina e dabareji biade ana denna himbe e nyaw on sini neddo tawama le mubben jomu nyaw o won e mudun neddo goddo takkeke e mudun ana waawi laataade sababu raabugol nyaw on nen uttinde de nokkuje e himbe kawritata sanne sini teddina e dabareji biade ana denna himbe di dum na waawi laataade sababu lanygol nyaw on
yalla frati anatu ornare maski ornaru ko jabbina
non jate sini neddo borneke maska nyaw o won e mudun mo waawi heddade e masko o neno sini o itti neddo goddo wari borneke o masko goto dum an waawi laataade sababu raabudo ondu nyaw o dun sabi masngaaji onetede de wotere di don di lonnataake di buri horsinede indu neddo haana jabbade er ngaaji nay bornade dun masngaaji lonnatede di kanyindu neddo haana bornade dun ko buri er ngaaji wattu fu e kani lonnede
allo professeur yalla miden bawi wiide nyaw coronavirus o ka fuddi majude le leedi malindina
la pandemie n'est pas
nyaw o fa joni o timay le leedi meden di himbe ne buiteke tabade dabareji biade ana denna di himbe ana kani holitede fa handen jukina tabade dabareji di dun ana waye beedude renude himbe e nyaw o dum woni ko bawmi wiide ko waye beedude hebugol sembe nyaw o di dabareji woni kolitaade il arande wuddu mojjude bawdi sakka demo
au départ
do kadude e yewtere acti covid handen ono e tiawe hetade jukine fa handen tabade wajuji di docteur embi fa denude e nyaw coronavirus.
Si jo tamani.